It's DRT.
Gawa mimweza kuvumilivu sina we haya takuganda kama rubani we wako chawa kweli mapenzi